ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Matayo ibice 28 uhereye ku murongo wa 19 kugeza kwa 20 hatwereka uburyo Yesu yatumye abigishwa mu mahanga yose.
Mugende mu bice byose by'isi, iburasirazuba n'iburengerazuba, amajyepfo n'amajyaruguru, muhindura abantu kuba abigishwa. Amen.
Nzira mucamo hari iminare ndetse n'amasega, nimubitinye ntabyo amahema hejuru yanyu, nimugire ubwoba kumbe nawe munzira mucamo hari iminare ndetse n'amasega, nimubitinye ntabyo amahema hejuru yanyu, nimugire ubwoba kumbe nawe nimugende, 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 nimugende,
mujye hariya, mujye hariya.
Kandi dore ari kumwe namwe kugeza ku mperuka y'isi.